Sandunani, the meeting announced that this song does not promote violence to women and children in any way. Yeah, siyabonga. Mame den shege. Manga bukwatila skis.
Yeah, ugcwela masimba, I wish ungaye toilet ngaphumi kaka, and I wish no mwito be silly roll onunuki kwapa. I wish no mungathi uya force uzama nok make up uphume kini uhamba uzubuye kungamne out ezokap. Bekuyi wish yami, kuphatha kahle uthole ikiss yami ngiphande ku ocean egcwele inhlanzi ngathola ifish yami. Manje ngiwisha ngathi ungaba singile ukudlula ishimani, ngiwisha ungabi attractive no mungadoki skirt esifishan. I wish no muthi ayiniki out ikushaya isandla, I wish no mungathi uyo relax esaloon bakushaya impa. Yeah, iglass and all the auto got to turn the for which I relax. I'm going to show you cheese cup a card. Yeah, not yak shell. I was in the miss. What when you shooting stars? So my nick born against the wish. I wish you told you no blue a glass and over was this miss. I wish you got an hour pendula. What come I wish?
So then the manga, if I said I'm missing you, then the nugum lomo. That's why I was never kissing you. I wish you put a little trip. Unyaga won't go take a costume. Ukalo my pirate. I'll start to get a swimming pool. I wish you. Wish ID number yakho negama lonke, wish ube nendoda ikuthanda ikushade bese nilamba nonke, nihlale nomama ezali iveza ndlebe nabo mzala bonke laphi one bedroom single bed bese nilala nonke. Wish ube nenhlanhla idlozi lakho ligide strong, uwini lotho but banika ibank account number wrong. Vasilapho ogeza ngayo bekungesi yakho kuphela, le toothbrush yathengwa uwe beni-3 ebenishera. Bengaku-checki mina uyazi bengikulanda kuphela, bengakubheji mina uyazi ngishaya inkawuza kuphela. Shayisa impitshi zami bo u-understanda, bo isigigi sami kusebenzisa ngifuna ukuchama kuphela.
I wish ungashayiswa ikari usathe ucrossa isradi ube nebhadi uzale abantwana babhaya abashimile bathanda idradi. Ngathi ungalala upakile bese kusasa uvuka ungena ndlu. Ngathi bangathola uchita bakuhambise emapunapuna ngoJune. Ngathi ungatonta kushawa uthole umuntu onamatawa abomelele isikhathi eside buma retail hours. I'm bitter and ngisawa la emalangeni ngizothumela amakhekhe lakini engwabhekhe nge-baby powder. Ngathi ungaphuma amazinyo ngasa khona uhlafuna ukudla. Ngathi ungahlala ushakisa ikhona letafula. I wish uthole i-fake friend ezokwenza ngathi kuyaphilela. I wish usathi ukhuluma isilungu ku-interview kuphuma ifinyele. I wish uthole ama-trash uhlala ufuna abantu ngathi uyathawutha. I wish uthathe i-selfie hobo likhise usathi uyaphawutha. I wish i-life ingakunyisa gcine sokuphuza nembamba. I wish ungaba ngishisa lasesentini elehlanye.
I wish iphele nobuhle ubona i-clash yakho ihlunti ithi shokaw bemuvi ngathi ufake i-barataff ezokwenza ikufake i-pump gun. Nga-understandeki ukuthi uyi-out ugelwe ileso restaban bemnyama bekoda bemubi futhi mawuguga bakubhaca uthakatha bakushisa bakufaka itayela bakucima uthathwe i-ambulance endleleni ithole i-accident ivuthi ukhishwa nge-stretch bakubekele ku-pavement babe busy bacima i-ambulance uthi usindile kanti fokol umphakathi bowuyilandela ube idlozi elixosha ezulwini nosathane angakufateli uthi ubhokela bakubulele nakhona kungabhokeki cause uncwatshe ukukhoma and uyaphila eboxini lonke ikhaza lasemoshali liphelele kuwe bowulifila ngomngcwabo wakho uze yonke into nethi kungamemezeki uthi unyakazisa ibhoxi simile akunyakazeki uphila inguni aphakade bakufake 94 feet afike ethuneni every weekend ashaye ibi usifilise
yasuthando nonondinda kule nsuku asihlangane enhlizweni yami ngizizwa ngathi ngishaye ongiphakathi wathi uyamthanda lolofa kanti umenza uchepise ufana nomgorho odliwe ufisha unama feelings ibhadi leli ngifisa ulahlekelwe ingqondo usathi uzenza sex value shade nemfama. Damn, ungalingi ukuzama ukubuya hlama njenge-sex eyitabana lifama libuya nodaka. I wish ube yinkukhu ubona amaqanda iphenti lingakulingani ufake i-under. I wish ungakhoni nokaka vele unyofe kakhulu kuse kubhama ukumkhaba. Akusiyimi ile dimoni elingenza so phela wena usishisa uyi-dinosaur. I wish ube iphela lakudala you-old croc ngathi ungafa ngishangane tora mifa.
I wish yonke into oyishayo ingafiziki and evi ukuphelela ungakawutholi nomsebenzi bangakushili ngisho nabo umdeni bangakuvakashili makushona indoda wonke umuntu abheme wena njengokhili. I wish uthandazele ukuthi uzogobha dakho blue kufika usathana kujuthi uqala ukubhema into ashinegufu ngophumelani negrant ulahle ibhasi nenyuka. I wish ubotoke kasi bakubize ngomfasi wengudi ungalifasi neduku be useless bangakuphaki neduna nabaphasi bakudube bakuphike badasazi lesidudla cause bakugcina usalayitile upa ufakile usasefocus manje ubastile undahlile ngathi ngavuka une 45 ngathi ungathula ikhole kufuna kwi-interview manje ngisheshe ujumpa jump ucelebrate kuphela manje usathi uyageza uhamba ungagezanga etaxini bamangale nje usangena kwi-interview bakutheme bakubuza ama-question esivenda.
Sithandwa sami, mina ngikufisela okuhle this time. Ngathi ungamitha ngama-tripulets oyidudla this time. Sathi uyahave uphatha umhudo ne-69 same time. Umshayeli iphenhlelisa kudonse nejini yakho same time. I wish you never die. Fisa uphile uze ubone. Ngathi ungaba ne-allergy makeup ububi sibone. Ngathi ungashaya umntana kini nge-steen. Sathi uyagcona bamshade bana 2 weeks baspin. Ngathi ngaphuma iphele ndiza ebhegini etaxini. Ngabhushota ngeshumi and udrayivile ex-big din. Ngathi ungazwana ne-boyfriend e-childish. Ikupropose kusase ekuseni ithi iyadlala boyisi. Or uthole i-promotion ungakaholi bakudemote uthi uyaganga ubhema insango ka-next bakufunza inyawo. Bawish usendele uba bakho ama-notes nge-mistake uthi uyazicisha ungayindawo. Sekumele u-explain.